nakoze dream sinarinzi kuzansanga no kubona byemerejwe imbere y'Imana unyiza zankundo zazaga zijyana kubona warize nikosa nicya penzi lako nitamu sana sinatumunja kure nisaha everywhere you go tuzajya tujyana menye ko wapfa nakureka nk'amagara aterewe hejuru buru nka samaye biriya yanjye na sama yawe nimekubali kuwa nawe masheri bazi nkuhorane
Sin morar.